Uncle Samuel, Alex Kurijilan,
Sister Dorka, Mego Para Janine Karashal Kodalis, Wima Edge.
It's fine.
Wandeka ngenda kufa Bali vinji tundeka ngao Wandeka ngenda kufa Jude gile kudiweka Kaniweka machidoto Gitiele kudiweka ba, Kaniweka machidoto Mungu wangu usiniache Wana wacha mimi Jehova wangu Mimi peke yake mimi siwezi Jehova wangu Mungu wangu usiniache Wana wacha mimi Jehova wangu Mimi peke yake siwezi
Tell you
Shinga oh daddy Maoto akuri Kaniweka kenda oh yesu wangu Nidegi chekam Makshinga oh daddy Maoto akuri Kaniweka kenda oh yesu wangu Kayo nidegi chekam Kula kapara maoto Jehova mwawotu kuri Kari nyitikishi mwagwoku ile Jehova na mwagwokuri Kaniweka kenda oh yesu wangu Oh mjure giteka Kaniweka kenda oh yesu wangu Akenda ro mungu Ukudo munya ingome e yesu Nyon kesha Weka nyon kesha Kutego periva Oh kutego ni Akenda e Yesu Akenda haro mungu Lemi ngoma e masia Akenda e ashopore mbuwa
Mube Yesu enangape Mube Yesu enangalilie Mube Yesu enangape ba Mube Yesu enangulumuti Makshinga ipeyama Kurindi wa ikinjude gina
Singa ipe ya bang karalai lui.
Yesu Kristo, amen.